Pianingelisihi, our retired president, he should be a peacemaker. Hii kitu mnaniuliza, nikalisha Raila na Ruto. Hii kazi ingelikuwa inafanywa na Uhuru Kenyatta. Because wewe ukisha kuwa retired president, you don't need to take political sides. Unataka kuwa a peacemaker in your country and the international peacemaker. Lakini mkikumbuka mwaka wa 2017, niliwaambia hii Uhuru achungwe sana, atasumbua watu akisha retire. Si nilisema hivyo? Nikasema huyu mtu yuko kijana, ana pesa mingi, na hawezi kuketi pale hivi, achungwe, tuangalie hii katiba. So katiba inataka tufike pahali tuifinye. Tuseme mtu akisha kuda miaka yake 10 na ameshaondoka awe peacemaker. Iwe ndani ya katiba, kazi yake ni kuleta amani. Asiingie tena kwa mambo ya siasa na alikula share yake. Hawa namna gani?